Dolimon hediyankobe tedube taskaram sappo e tatabo dande fulbe imorde Washington komi woni cherno modumba ko ene wondi e der silma ji chapantati arojidi e hino tito de taskaram menon hande rewbe gollanobe hore mabbe ko dum woni tobbere maunde tajere ranere de mi yewtidi e Fatou Balde Yansane yilowo kawtital rewbe tidnido e eltugol rewbe layina meccagol
rewbe Afrika ka lay sarada ibe wakili e mari be lon innugol mi wakiloto mi gollana hore kono ko honto ande mabbe men fuddi ko hebugol manan ko yilowol
en jahan Niger taskoden no rewbe gollirta ton Amina Jofo yidi e yoga e rewbe udditube cuudi gollirdi katajare didabere en yewtan ko faati e kippuji nogas e nay jogordi tawtorede folotire fukku koingal yoro mangara no heblani en yewtere hertorde hertorbe fukku koingal karogere diaspora dande fulbe yewtan kadi ko faati e fesagol dun ko ka rogere ngurndam fulbe ido ngandi dun ko aada fulbe e leddi goddi wonudi e dow lawol mulude
Jowlol sukabe
fi kala chadele no wodi rewbe no tini e gollangol ko e mabbe ekkito metche walla uddita cuudi gollirdi wiltina jawle wobbe ko demal jokki wobbe ko geygu wobbe kadi ko metche godde Amina Jofo nultondirado vewa fulfulde nyame tawdama e lumo ka rewbe gollanobe hore mabbe fotti webitugol produitji mabbe gollumo nonodire foire nigérienne kedoden jantore makonde
nyenden tati jenay bur lumo firta lumo gonni firta na rewbe gadobe golle jungo gadda jineji mun kolla rake siwani ko waylo kosam o mo yawtini en do nyama teji wala produitji di ko waylata
igatta den ko sanay dandu no wodi produitji duddi no wodi don yaawur no wodi don chuku no wodi don no yite waga si no wodi nebban nayi emi den gadda e kosan golobi dandu no waylite wade katar en wade kujje kewde
yeso makko seda ni no tawa debbo biite do Maryama Hamma hanko ni o mo golla nokkuto suudu to katare watti de kataji ni suudu no tawa der leydi Niger o debbo no donno heba sanne e foire ko firta o
min gaddi katare diam lotete dum suudi denno taga Niger i wada importer katare to le pays voisin amma joni alhamdulillah Niger i wada kataje mu'um zone industrielle do on yami a bibbe leydi Niger be iwo isaga le quartier jifu di Niger mas inyame masha
e robe gollonobe hore mabbe tawabe der lumo hertinango gam yeyungol prodige mabbe kade be jota do chedele konon be jia e bi ol rakyasiwa
wodi kosam na idan hedan tamin sabu kosan dan de ladde woni tidirka gonka Allah he rafi fukkaki e hakkilo fukkimo himbe kebata je no kuje boddude to kosan dan woni rubere tantandun do wawa hebude kosam se hana tawano wodi nyamande bisaji ko hejori nyamande bisaji hejorta do ko watta se hana mawbe ben dadi balli ko watta tawe neema bisaji wadi wodi gineji dimin gollirta din kido funa andi kosam hun non ko tuyni mun no hoyi ko naati der kosam fu se hana kosam non tuyni no dalle mi den gidi tawe min ballitirama he waddanobe min kosam ben ballitirama he ko sodono tabe e tokkobe nyabbotobe codiro kosam dam he der gineji tobe gattata kosam dan tawe gineji lobbi he minen du gineji dim min bailitirta dan tawe gineji lobbi non laabudi kanudi gattire kosam
amuleedi Niger no hani walla be rebe gadobe waylo ne maji e gatsana be jungo ko accata himbe gollira e nema der leydi Niger kadem e ballabe do andugol mabbe be kokkabe nyamande kalisi ko accata rewbe be gada golleji mabbe no be jidiri Amina Jofo VOA fulfulde nyame Niger
A jarama Amina Jofo joni en jahan kolda en der Senegal ton walde société civile no wi e setka no imani eltugol rewbe yoga e metier nultondirado amen en den sare wonde worgo Senegal yidi e rewbe eltabe no ndiyam zavel mo inirte kedoden jantore makko
Helimore be potet chapman e jekom e nai rewbe ngumorbe he gure nai nde tankanto eskal hakkunde mum e kolta ko kilometraji nai. Bedo be rebe non fofofu ngardi he kewal notade e deka ko fedende wona lamiyankore wallonde rewbe be e kirjinoji golle ndiyam senidam e no wye odo javel. Odo o pol depo wiete non ko muminatu jamanka o jeya koto busura makabalde e komun bo tankanto eskal.
Kwa emeno jogi mawbe e ko michukale mi jangani hay kabinde mi yahani ekol way non mi weltima on gaddi ciusar rewbe yahri on bi yi rewbe do cius ono bi o rewbe be no cius wara kul hay hunde ono gandini men dum non joni men ciusi kala ton naddo men
de golle de putta ha do tolni do rewbe be ji hen nafore tigirigi he ngarta meji di addani be ballal na feewi kajetu mbalo mo sincham Boubacar Sall he tankanto eskal
men o yi tampu de ni rewbe do tundu men o yi tampu men doga e jardin ji men banga men nyawlo yo e bankiji wona se men hebi e jardin tanta dum hay hunde ko sukkanta men ala men yobo e banki Raoul Sambo e Papis be ari be wi men yo wodi ko buri dum yawnorbe nyawlo yagol banki be holli men ordi zavel koni liggorte men liggima men yi intérêt ordi zavel hande kala groupement mo landida do guluje chapantare e nder ordi zavel mudo waama dum yaltinande e minen groupementaji nayi sai hande ordi zavel oran men hebiri dum nafaka non sabunde ne minen andi men burnannin non ko den darne men dari hande men itta koy amen do men wonde men boyama daynede wi e arenje men lowe auto na be lumo ni men nabe kabirin bimbi hakiki ta hay hunde men kebani
Nafore odo javel ko nafore mere mere weltare danyama hen non koparuje e kalismen sefar tolni e ujunaji chapan e tati danyama ansaru balde jeyato sare Yusufi e tankanto eskal.
Wallahi mine dumine chow dumine welti yako fondum ala. To oro sawenge jogi nafore mine minyawulima banki ha roni roni minyawulina gulu teme tendere gulu unure minyawulina. Minjoyi njogi bini kaira ala nafore hai banki ame hai banki kale ame banki oko hai mburu miketani. Usa nomi pouri. Ika no baini oro li dali men do wari ardo zaveng mine belti ko foridum haadu foridum ala do weltar lele kes amew mine group yo group me group ambo mine noga e jeddo oro group mu o himbe noga se njo billahi kale be balini on dem simi haalidum on jammi rimani
rebe tundunu non e no nyaangi be beedane kirjinoji goddi e fannu sabunde VOA Kolda Sherif Diallo
e yetti hediibe en kolda lesdi Senegal koy o sayido tolneten kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
wanami haliri non katitode hande de gondi e Fatou Balde Yansane yilowo kawtital rewbe ardibe noddirtengal kofel ko kanko sinki o societe Sotracom Guinée amo tawta gadi e be state department Amérique subi e nyemtintebe no wi e alumni IVLP donc hitande ujune didi e jetati mi yewtidi e makko ka telephone Fatou Balde Yansane mi yettima
jaarama mi yetti kala heddi ci do voix de l'Amérique
ko a yilowo kawtital rewbe ardibe noddirtengal kofel mi wawatano hebude burima fi yewtugol ko fati e rewbe gollanobe hore mabbe a jaarama tawdede e nde yewtere ko adi fof nyogani en seeda ko woni golle nde mo jobere kofel
ko mobondira rewbe haqiqaabe no ko mobondiri ilande mahitande 2012 men haldi men watu jonni ndir juude fiyo men wallu juube ben e rewbe go kadi no be wawira ettude fi hore mabbe be jogito harasi tay woni kambe kadi be kander dental hibe wawi innude min kadi ko dum do mi wawi wadde ma ko dum do mi wadi men yowta men waajo fi yo mawɓe juɓɓen accuɓe yaaka l'école fi kadi yo neniraɓɓe wakkilo ɗaɓɓa mecce kelɗuɗe. Ko ni men ukkori e nder leydi ndin fof min joɗɗini coopérative ji, woɓɓe ɓen min wallitoɓe, min ƴetta mbuɓɓinka banque min ñawla ɓe ɓe yoɓitira seeɗa seeɗa, ɓeɓe yaaka luumoji ɓe heɓa liɗɗi yorɗi, ɓe heɓa maaro ko fewndi yo, ɓe yaa ɓe sooda, ɓe ara ka luumoji ɓe yeeya. Senen dowri ndin ka men to ɓe ndaari men tawi firsi ngolngol rewɓe no duumi e mum, kono waɗi duuɓi duuɓi ɓe jokki ɗum, kono ɓe heɓaali ko kelɗi e ko laaɓi. Ko noon ɓen ɗon kadi min walli ɓe, min joɗɗini coopérative ji, min ekkitiɓe kadi golle ɗen no ɓe gollira haa min naɓi, min waɗi marque déposé, min heɓi certificat organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ɗum jonni conci amen ɗin darja e aduna on fof. Hannde lanɗo no fanɗi aduna Allah on, tentini leydi ɓaleeri ndin mo tawata yi heɓɓaali conci amen ɗin ɓorni maayi ɗiɗi ɓorna faale haa ara tawa men ka min jooɗi wiya koye men walluɓe ɗum. Meɗen inni ɗi firsi, o firsi ɗon noon darjini heɓi inde haa Dubai ñaw ayɓe ɓen no anndi firsi.
Ko ɗum woni nden inde ɗon en on hertorinde. Fatou Balde Yansane, e nder witto an mi yiiti wonde rewɓe Afrique ley Sahara no ɓuri rewɓe région ji ma nokkeli heddiɗi fof e aduna o firnalngol udditugol cuuɗi gollirɗe, mana gollal ngol hoore maɓɓe ɓe mari hakkille muɗum. Kono yewti en seeɗa caɗele ko hawrete e mun ko sakkoto rewɓe ɓen heɓugol polgal janal ko ɓuri ni.
Ko ɗon woniri rewɓe Afrique ka ley Sahara ga miɓe wakkili, ɓe mari mbeelon innugol mi wakkiloto mi gollana hoore am. Kono ko honto annde maɓɓe nden fuɗɗi ko heɓugol mananku yoluɗo, par ce que si tawi a yehi ka banque yo banque o ñawle ɓe innete ko ma teda goɗɗum. Awa rewɓe noon haysi ɓe mari ko ɓe tega joomu maɓɓe en jaɓata ɓe tega jawle maɓɓe ɗen ɓe yaha ɓe ɓeydoya ɓe ñawlo. Ɗum ɗon no soñdi rewɓen heɓugol accès crédit, ko ɓeynata ko l'accès au crédit,
heɓugol hoolaare ñamaade.
Ɗimmungo kadi no soñɗen ko soñdi ɓe seeɗa ko tawdenama hiɓe rondi ɓuri doole maɓɓe ɗen, hiɓe rondi ɓuri bawgal maɓɓe ngal. Worɓe ɓurɓe e yogaaɓe si ɓe yii tun debbo on wakkilike no datti no dankaran ni no gollude, ɓe accirama hoore makko. Ɗum kadi no tawa toon e gouvernement on jiɗin kadi ala waɗde feere e pehe moƴƴuɗe ko waɗata haa rewɓe waɗane sulfu e yoɓugol sagalle, sulfu e piijigo. Ɗum ɗon kadi no haɗa ɓe kaɓe yaara yeeso.
Hannde holko waawɗa waajaade wiyen jooni miñiraw ma debbo faalaaɗo fuɗɗaade gollal ngol hoore makko e ganndal ma e anndugol ɗe caɗeele ɗe yewtuɗaa ɗo fof fii mum, e tawde kadi a ɗowtii ɗuuɗuɓe e baŋnge gollal ngol hoore mum?
Ko adori kon tigi ko anndugol ko golle ho mi gollanay hoore am ko goonga, miɗo faala yo Allah newmi. Kono ko honɗum mi woni waɗde tawa ɗum ɗon so a fuɗɗike golle ɗe muybina awa kadi so a fuɗɗike ɗe ko wakkiliɗaa o ko wakkiliɗaa nde ɗa fuɗɗon golle a tawa goɗɗo goo kadi hari no e nder ɗen golle. Kono aan ko on no gerdataa haa tawa ɓeyna a oɗo koni waɗde kon no moƴƴi ɓuri ko wownoo kon accun yaha hen ɗon ɓaɓɓaa kadi nokkure ka yeeyataa tawa konko wonɗaa yeeyde maa ko wonɗaa gollude ɗo yimɓe ɓe yiyete ndaaraa kadi e konko wonɗaa gollude ɗon siko service siko huunde yeeyataa e siko golle waɗataa yoɓeɗa hara ɗum ɗon kadi e coggu mum ngun no jarani yo soodayɓe ɓen ko ɗum e ndeer marketing ngon ɓe wiyata le prix, la place et le produit. E yeeytugol ngol ko waccugol produit mum on haa tawa heɗiiɗo waccoore nde wo tawa innayi ɗum ɗon ko maami heɓa.
Faamike Fatou Balde Yansane, a jaaraama. VOA Fulfulde weltanike ma fota. Daande Fulɓe wonuɗon e heɗaade e dow VOA Fulfulde, komi woni ceerno mo Doumba. VOA Fulfulde no heɗe e dow radioji ɗuuɗuɗi e nder wuroji kewɗi wano Fraternité FM, Mamoun Soleil FM e Evasion FM, kono akiri Waga FM Wagadougou, radio Sokode ɗum ko Sokode e nder Togo. Siɗon haton jini feƴƴingol taskaram o ka radio mon jokkode e VOA yuɓɓodiren. Men ballan on keɓon yewtere nde yontere kala. Joni natanen taƴere ɗiɗaɓere Daande Fulɓe. ka tajere didabere dande fulbe yewtan en fi fesagol dum ko aada fulbe e le'i goddi e jalinodi adi hande
ila dawa dawi fesagol ne wade sabu aadaaji men ene wayno ko dum non furtata ko leñol jeeda
midotorion heɗade nde jantore nde heblani en Saydou Nourou Ba gila Dakar karogere men diaspora en yewtan ko fati e kipuji nogas e nayi jogorɗi tawrede folotiro fukku koyngal Afrique kañum e ɗin habbanoɗi kono ɗi mbawali lumbude yoroma gara no heblani en yewtere wondude e hertorɓe fukku koyngal karogere e diaspora
ngurdang fulbe
pesagol e der ngurdam mon no hasi nde tawa on yii yimbe jogibe kiifi ka yeso mabbe ma dum e dow bandu mabbe ko dum woni fesagol dum no tawa e fina tawaji fulbe wondude e le'i goddi holko woni maana mum e ko woni tarika mum ko Saydou Nourou Ba nultondirado VOA fulfulde Dakar dabbani en ngol jabawol kedoden
seeda seeda jeeta hannde pesiido
docteur Awa Bokarli Tall ko rendiyankeejo ko kadi windiyankeejo o fulɓe ina nganndirano pesooɗe gila dawa dawi holto ɗum fuɗɗi o mondina en
gila dawa dawi pesagol ne waɗe sabu aadaaji men ene wayno ko ɗum noon firtata ko holto jeeɗa holto jeeɗa so tawi aɗa anndi tan e ndeen kay e Fouta men nden walla Egypte men nden so en ngabbiti haa dow
Amadou Tidiani Kane ko windiyankeejo wittiyanke keblowo heblooɓe o wii Fouta hanki noon pesooɗe wonko firtanno hete wonno waɗirteno
enen jooni to baŋnge Fouta jogiɗen ko cabbi ɗiɗi cabbi ɗiɗi ɗi ko kanji kala ɗo Fuutanke waawi yahde e nder leyɗeele kawruɗe jogaade pesooɗe ene waawi so yehi toon ma heptine annde o ko Fuutanke e holto Fouta heedi walla gila e ndaarde ɗum nde tan walla yiɗ ɗum nde tan tawi a haaldaani mum ni mais ndaarde yeeso mum tan aɗa waawi heptinde bamarankooɓe ne jogii no mbaɗirta soosɓe ne jogii no mbaɗirta yaani leƴi goɗɗi funnaange naajji gooto heen fof ene jogii maale pesooɗe mum
ene jiyano noon eko addi fesaade annditeede kono kadi safaara haani tuubakooɓe mbatte ɗum waɗde
ene waɗi leñol gootol woni ko Australie eɓe mbiye arborgene en kamɓe eɓe mbaɗanno ɗum kamɓene ne wayno ko fulɓe ɓe jiilotono heen ko manam hollude holtoɓe ngummi holtoɓe jeeya tuubakooɓe manam occidentaux ji ɗi eɓe mbaɗanno ɗum kono pour safaara ene ɓanndu ndu ne fesete no pour weltinde ƴiiƴam bonɗam ɗam e ɓanndu neɗɗo o kono noon médecine teso o jaɓaani ɗum ɓe goppi ɗum haa jooni noon ene waɗe kono noon ne wayno ko wiyetee ko esthétique ni ɓeɓe mbaɗa ɗum ko pour yooɗde walla pour hollirde koye mumen daal manam
fesaade yehi ni ko haa hoddiiɓe e fulɓe mbatti ɗum waɗde Amadou Tidiani Kane
ɗum reɓi haa ɗum yettoyi e leƴƴi goɗɗi ɗi ngannduɗaa hoddiiɓe halplaren mbattino fesaade ko wayno julfuɓe heen sahaaji rewɓe walla sarkulleeɓe walla ni gaa mbiyen seereraaɓe aɗa yehi ne mbaɗi peson ɗiɗon e tiinde e kaa nabbe mumen hono gaɓɓule mumen walla jeese mumen kadi yooɗde peson ɗiɗon potkon kon allay mum yooɗde leƴƴi goɗɗi ɗi mbattino ɗum ñembude
kono ina wayno hannde geɗe ɗe ene njaari caggal seeɗa ko wattini jibineede fulɓe ko ene saɗa njiya heen pesiiɗo holko addi ɗum Hawa Bokarli Tall
seeɗa seeɗa njiyata hannde pesiiɗo fulɓe ɓe ɓe goppi on noon aada aduna noon ko noon ko yahat tan ne ɗum ƴettee so ɓooyi majja sabu wiyetee ko moƴƴaani walla sabu wiyetee ko natti yoodde ko wayno tuppaade ni aɗa nder debbo pullo so tuppaaki yooɗaani hannde noon mbiyeɗaa ko so a tuppiima yooɗaani ko wiyetee ko tan janngee janngine njaadone jamanuuji
oɗo aada noon no yaari caggal ni ɓeeɓe kaltuɗen mbi firti ko ina wayno hannde takano ɗum ummaade hanki ko ina yejjitaa Saydou Nourou Ba VOA fulfulde Dakar
a jarama Saydou Nourou Ba golle ma feewi joni jahen Côte d'Ivoire ɗi duuɓi ɗiɗi saaliɗi ma wiyen sakkitiɗi gouvernement leydi ndi serali no eto wonkitugol ca e mawɗe ɗen hoɗuɓe e tumbe ɗe laamu herori ma e nokkeli yiwayɗi egginama ko wano noon yeeyirɗe e cuuɗi wonɗi takko laawi ɗin buyi lancama eɗe balɗe yawtuɗe ko galbal ngal ajame lanca jom daabeji en tora yahugol ka hodo anyama Amadou Diallo nultondirado VOA Fulfulde ka lamorde Côte d'Ivoire a yahuno yidi e wonube e den nokkure tiagal lanciede yeyirde mabbe hedoden jantore nde onirdi en
fi hentingol e beydugol labinde sare Abidjan de laamu ngun tongi yeeyugol kalaawi be eggini hoduɓe e nokkeeli goo e tumbe de laamu ngun innori no jeeya e egginaaɓe ɓen yeeyeɓe daabeji ɓen ka galbal ɓeeɗo egginaama e ɗi lebbi jeego yawtiɗiɗo laabi ɗiɗi gila ɓe itta por buwe hari hiɓe daaki ajame kono ka darɗe lewru sappo e goo a ɓuruɗo diwal Abidjan ngal torikeɓe hootirgol anyama e bange nano saare nde adoɓe lancude galbal ngal jooma daabeji en wano Mahmoud Dikko wii o juhaama o bonnanaama
ɗi haala minen hunde ɗi wari tan beeteo masin naati nuku minan iɗa bonna ma yi kaakiɗi fuu bonni ɗon miɗo jeewa hakkunde kaakiɗi ko woni lobbo mi ittan ɗum ka ana tiiɗi de ana tiiɗi sanni ana tiiɗi wallahi
immoɓe makko goo wano Yala ɗi Diallo no wondi e nden annde wootere ɓay hari o heɓɓindaaki eggugol fewno ɗo himo wullito ko hoggo makko lanca himo wondi e annde heɓugol ka o yeeya
minen kam bayru mumen pinni subaka muɗon jooɗi tan ɓe gari ɓe gaddi kargoji ɓe killi ɓami yite ɓe duppi min dogi caaki joni kam minen kam wala hon mbawi wondude joni kam minen kam min tewi tan ko amin woɓɓe doga woɓɓe dogi mbi jam basan woɓɓe naatile karti Abidja
Sidi Bokum woosalaaki yahugol ka laamu ngun joopi ton kono wii makko nokkure nden anyama heɓilaaki fii jaɓɓagol daabeji maɓɓe ɗin sabu ŋakkere ndiyan e sattugol coggu kowle yeeyirɗe ɗen
tuwaj fuu ina capantati en jeego ɗum yoɓɓani yooni ɓe keli ɓe mbi ɓe yara anyama to ina temdere anyama to ɗum wona nokku moƴƴinaaka ndiyan wala kura wala ko ñaame jaati wala a waawa jooɗa nokku a ñaamata yarta jammin ɗi ngala ko ñaama yimɓe ngala ko ñaama
wona jooma daabeji en tu woni ŋiñude ko raɗa kon e nde nokkure Fatou mata ko ñaamete daabeji o yeeyata ka daral ko majjiraama yoga e ko o yeeyata kon e nder lancu gonngol
duma ñeeyami so ɗum bonanɗo o ka waɗi caawuji duma e mbayeeri mbammbaari lanɗam wala fof ko bona e jonka ne heewi ko gonno miɗe sotta bronna ka naati faa heewi ɓe wi mi umma min ngala to min jeya min ngala to min jeeya min ngala kaalisa ko min ɓamo bo jooni bonanɗo o waɗi haya kaalisi wala gasi
ko wano noon kadi ceerno Amadou Diallo guine naajo yeeyowo kafe kanko o bonnanaaka kono ɓay soodanayi ɓomo ɓen raɗaama himo miiji golle makko ɗen Abidjan yeeɓike taho
joni si alaa ka soodane alaa ka yeeya aray naati kelanni
si egginngol jooma daabeji en gasi laamu ngun no eɓɓi gila hitaande ujune ɗiɗi e sappo e tati darnugol e nde tumbere nde hectare uji cappantati e joyi waɗɗorde mawnde kaseteeɓe fokkituɓe leyɗe janane waɗɗo ko milliard uji cappanna e jeeɗɗi sefa mahugol ngol jarata ko ɗum Amadou Coulibaly ƴettanoowo konngol laamu Côte d'Ivoire holluno batte jonde jaagorɓen ñannde noga e jeego lewru jeego a ɓuru yawtundu Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan
ko daande fulɓe wonuɗon e heɗaade meɗen weltani on joni natanen rogere e diaspora
Diaspora.
Jofi timmi adondiro tawdede folotiro fukko koyngal Afrique hitande ujune ɗiɗi e noga e jowi leyɗe nogas e nayi jogorɗe tawtorede e folotiro ngon andama Guine Ghana Mauritanie tawaka e majje Yoromangara no heblani en yewtere mun kanko e hoɓɓe makko Yoromangara ko hertorɗo fukko koyngal keɗoɗen
kibji nogas e nayi fuɗɗi tawede e fuggu garowo oɗo batu mawɗo mo fuggu Afrique gandama gila e altine oɗo ɓennuɗo jayniyanke mawɗo mo Guine Conakry ne liggono galle jayniyanke ɗo biyeteɗo canal woni to leydi farayse wii mawɓe ɓe fof gari ko ɗum ɓurno sikkede sellutata Diallo
fayda ɗe wawi innude leyɗe habbano ɗen ɓurɗe nen leyɗe ɓurɗe kelɗude ɗen e affaire ballon o Afrique fayda en wiyay ɓe qualifique so tawi a daari wano égypte a daari maroc fi kala kamɓe woni honnude yimɓe ɓen fo a daari wano tunisie ko wowɓe yawgol dari wano Algérie, dari wano Côte d'Ivoire en Sénégal en tay tigi tigi kelbube ben fu takara be wobe yawde ben fop yehi ko non woniri donc don e wa wata inde non no ngaldini en bay wobe yawde bobe kelde ben fu haray habba ben ben don be yehi kono non kari leede gono to wano Comor hari goddo habborano kino fo Comor fi kala o yatuma Cameroon be yahuno ka Coupe d'Afrique des Nations fo sikuno hari ko duma ko sama kala ko no ay hikka kadi be arti be holli wonde be fuddike wowtugol yagol o Coupe d'Afrique des Nations wono Comore wono Soudan wono Botswana
Seydina Djigo kanyum kadi ko jayni anke jeya ko Mauritanie wi hitande kala e fugu mawdo o do so batu o noddama newodi leydele na ganduda hay goto daminakino mabbe gon hen kono be jiyete hen
yaabe Coupe d'Afrique be le 24 kanyum na wara de surprise on gana e Guinée so yimbe chikan no wasi yaaji finalement mbasi yaaji non wot chaque année depuis plusieurs années maintenant comme on voyait quoi et be djum qualifié to fotan qualifié en tout cas to sikat en qualifié no
yamo non e batu o garowo leydele wonde de Afrique hirnange hewbe hen garani sellu tata Diallo ko holdum sababi dum don
no anda wana Coupe d'Afrique des Nations hari si hewti no quart de finale ba demi finale atawayno dum ka hirnange Afrique do buri dudude e heddi ben ono piji din fudike changeude gana di dubi sakitori do fop hibe cipo tun seda seda hibe yana tun seda seda goddo watana lila kono sa ndari gana atawa gana hika e gana bawdo seda wananu Afrique de l'Ouest non sobe dudirano fo organisation championnaje di telele Afrique Australe ndo ha Afrique de l'Est moyi Tanzanie hande championnat mabbe on otay be mari club ji keldudi marde mbudi hibe wartani la ballon hibe investissu de mbudi buy hibe jour de championnat ji keldudi ko wadi kambe c'est professionnel be ala équipe nationale mabbe on ha c'est ko joueur be wombe ka région mabbe ton on tay ko tidube keldube wakilibe daramibe fi qualification
VOA Fulful de Paris Yoro Mangara
Ediyankobe teddube jofi timi yewtere men dande fulbe kono ko adi en seddude on nani goy
jaka bono bu pita labe
yo labe
when you rap on la nago philosophy don't get be when you rap on la nago philosophy come joka ta sobe el fiji kono beti when you rap on la nago philosophy philosophy don't get be Rapatana na popolo si fi come gioca da sobe e figli con vestiti a fala weird the mentali capiti benanda ti torso non anga piti la bai stai da piki menanda a fai be tutti me reni why si me kuti karambi setti ha sebi a face don ande me kuti karande come li mai vedive andi nembe con il dive holli en kaduwe rapping da pata coi bonki con noi kaduwe o tende ma come to ni ricordi ne kadune causar babel soro rap nobility time be coi hala mu batta me copio ta cu fis no dirme hala mu tappa a fala buri kadba mahaban bi krum sirim ko balon kabit me dem marka bandi tum toti sali sel de bi jamanu seydi yanke yenu be ma kanno andi ko honto me seydi hakki Mele to hayti texti go magi hekku be joni bidjana testu be fona gi come on ne rapatana na go philosophy philosophy don't get be ne rapatana na go philosophy come joka ta song
komi woni cherno modumba heutinando on dande fulbe imorbe Washington hande mi jarni Abrahman Dia e Michel Joseph Kanyun e William Andrade mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde Amina Diofo Saidu Nuru Sherif Diallo Amadou Diallo Yoro Mangara e hobbe makko idendo kindiri aadi e yontere arore siyalla jabi mido yalani on jam nokku kala kangondon onon e bengure mon on jarama